Would you consider ukuba nami silane noMadiba? Sihamba amakhilomitha 10 hours ekipida. I wouldn't say you to the highest speed. Sengicabanga nokipida twina nkari kiprombida. Music to my ears, a feeling that I never wanna leave ya. Manje wathi bayeza, bayeza beza ngemikhonto. Thina sizobaleka, baleka beza ngemibono. Manje bathi bayeza, bayeza beza ngemikhonto.
Jalo.